Ngisaniphethe ngayo indumadumane bafane yaduma zonke izizwe ngikhuluma ngayo ubabumoto. Khuphuka mfoka mkhulu, khuphuka babumoto. Khuphuka mfoka mkhulu.
Isicelo langumveli nqa usehambile nathi kwabana usehambile nathi kwabana isicelo emathongeni isicelo langumveli nqa usehambile nathi kwabana usehambile nathi kwabana Sise baba ingasuke endleleni Ngicela usise moya ingasuke endleleni Baba ingasuke endleleni Ngicela ungisize moya ingasuke endleleni Babesho bengadlali nabadala Uma bethi ibuzwa phambili Ngiyazama kodwa kucima ibani Kucima ibani Ngicela ungisize baba Ingasuke endleleni Ngicela ungisize baba Ingasuke endleleni
Thank you.